music, dog.
Me that wrong hand.
Takula ntila nindi tudia tolankani machitabwino kubwela kute mumve yanga mbali ine Abdullah Seji Dunke Malawi ngati muli lele ndilole ndiyambe nkani ndinalipa chibwezi ndituni ndiyele ndikamukonda kwambiri chita posa masteni yele na mavaya geli nekango kala pateni de ina masteni anandiitana akuti mwana wanga ukupanga chichibana sukudziwa kuti yele nitundi mwana wabwana kangudziwa makolo wake tuyiwe akupana chikundi ndichibwana libe chomwe ndikamvela ndinati mundisiye na nemene ndimamvera
mau wa muti wankulu wako ma akagonera patatamade angapo yeleni anatenga mimba steni yake inadziwa dala yake inakwiya
anandisakasaka pakana anandigwira kundende kuno ndimene ndinafikira moyo wake ndiwovuta kukhalira kupilira chondiwawa kwambiri yeleni anakwatira zoti kuli ineyo pano anayiwalira mwana ananditayira ndikamakumbukira nkona mangolira
zaka 21 kunja osatulukira sindikudziwa ngati lena zandikumbukira Kukonda kwambiri Pano uli ndi wina Ndimangufira mbiri
Max Bande Ting Miat Bande Vistigade
You are feeling the good vibes From Smart, the producer
I love the music.com